Rick Sam.
Oh yeah, binguni hatuwezi fika sisi sote, nikilipo na semango pewe wote. Na enjoy, na enjoy, na enjoy, na enjoy. Wezi yelewa nina lewa zinitoke, ukinipata nimelala kwa matope. Na enjoy, na enjoy, na enjoy, na enjoy. Oh, niache nilale, niamke sanane, nisheki Bob Male, ndio nijitandaze. Tangu tuachane, niko kiwanjani. Na enjoy, na enjoy, na enjoy, na enjoy. Natibu hangover na tumbukiza, nusu pizza na lipiza. Sina shida niko na soda, alhamdulillah si watoto wameiva. Piga shot wache chome liver. Sijali sana, nonchalant, lazima sherehe after dili meivana. Sina noma, no wahala, I'm like a nomad, sky sana. Na nikilipo na semango pewe wote. Na enjoy, na enjoy, na enjoy, na enjoy. Wezi elewa nina lewa zinitoke, ukinipata nimelala kwa matope. Na enjoy, na enjoy, na enjoy, na enjoy. Ay, mniache nilale, niamke sanane, nishe kibob male, ndio nijitandaze. Tangu tuachane, niko kiwanjani. Na enjoy, na enjoy, na enjoy, na enjoy. Ay, salo imenipata nikiwa kwa ba, kabidi niongezewe mizinga kadhaa. Nilikuwa nitoke wakacheza hadi kesho, na hiyo doba ni kama ikona mabebo. Abracadabra, nikona babra, warembo wengi wako in surplus. Kono moja kwa haga, ingine kwa tambla. Chunga sana silewe ugawe shamba.
Kuwa famous easy, watiaja takuja, ila raha misi jinyimi, and I'm taking every chance. Oh, ukiniona siulize, wapi nililala jana. Wacha moshi tuipulize, juu inapita kama jana.
Binguni hatuwezi fika sisi sote, nikilipo na semango pewe wote. Na enjoy, na enjoy, na enjoy, na enjoy. Wezi elewa ninalewa zinitoke, ukinipata nimelala kwa matope. Na enjoy, na enjoy, na enjoy, na enjoy. Mneche nilale, niamke sanane, nishe kibob male, mwili nitandaze. Tangu tuachane, niko kiwanjani. Na enjoy, na enjoy, na enjoy, na enjoy.